Tiosi Jolanda Bembo Wasuzia Sama Wasuzia Sama Wasuzia Panda 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 Malice Goda 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 Tena Eh Eti nini Nimekubali jamari sinikifa Unitary Yote pakana sasa Wajoneza Walikubali kuwa sisi ni kifaba Na ndio mana wakasepa Wewe sewe
Onga tandegi Kitu Ngozi ya mshuma mtoto figa kiwembe Wote kawapiku Washadwa lisha nipa masoli kibao Tia usuri wako kaku
YG Each and every time
Uta nipa kesi Mafiso kikugusa leo
Halid
Sexy sexy mama Mtoko mewa slice play my baby drama Oh na 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 Nimekubali Oh na na na
Nimekubali kama wewe
na minyari Bang 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 bang
Wapete waraka ya magorofani Wazuzia
Macho ya mekubali kifa Moyo umekubali
Yani naibu na mwali
Minakupa sifa
Hatui shuta
Impenzi sifa Nakubali tabia Nechanganyikiwa na gula pia
Dogo Brown
Wawe Shikaisia Na kuzimia ukitimbia Tajisikia kulia Kikubali kwa wasazi nipeleke
Kamanda Wela
Iteke Kwenye moyo nisweke
Wanangwa Fighter
Ichekwe Nikija kwa
Wabi Snoop Dogg Wabi Rinoza
Usuri mambo wewe mepitini sana Nilisha pigwa shiro wembo wako wewe Sasa leo nimepona mwenye wewe Nimekubali kwa mambo wewe nikita
001 Black Albino Is it the beauty
Nipigwa shiro wembo wako wewe
Go da DJ Yedi. Eh? Senior B. Wabwala location 58-00 to reckon if it out. Wanango Panama City.
This is Hendrix Sam.
Wajuku Wabibi.
Baby, when you wine and
pop. Wabi Mekar.
Killing the boy, of course.
Wabi Kambino, Papito. Wafanda Sule, Zajuga Mazuna.
Baby, when you wine and pop.
Bloody brother,
you're killing the boy.
Pingo la freestyle. Whoa.
I had to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no love, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl, extra pressure, baby, when you wind and
Team Dunga Mawe Team Dunga Mawe Bossy Jesus Wabi Kamanda Wela Rinozi Rupula Snoop Dogg
Slow down baby before you
Rock City Chasimba Bata Boy
Akecha kucheka na mimi Neza wako kose kuwa mimi You say you wanna bam bam with me You say you wanna chop my money You say you wanna call me daddy Sugar daddy mama, I can put you on top, put you in a song, yeah. Baby chop and chop, don't stop, cause you're the sauce on top, baby. Extra pressure, baby, when you wind and pause, you're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind
I'm gonna tell my friend this is different. Mama, you got me, end of the mission. They say stop playing, when say you go insane. Not fair when any man skill, you don't listen.
Boski kipara, waraka ya magorofani Wapete, omale Kisingo malapidabu, wapi wala tisa tisa silala Team tatua Wapala kujaza matani kizingo timuwaza unangu faida
Umetawala nchikabu
Watoto naigu
Nanipa mitihani natokia yeah. Njia gani
Kijipo boys, mabachela
Skani uko fenjani uko moyoni umechaja andani Matukio enari wani
Big spender, jungu la moshi
Meshinda wapinzani, bozi zako da Ile sura ya furaha
Wapi usama bilade, big up large
Meshindo kulala last night Yangari ya kitando used to play pillow fight Come back to me, I'm not doing right Kiona mtu mzima nalia ujue vitu ziko time
Ato hiwe mapenzi amekwisha Kumbuka kura
Wazoea bana
Zara kwisha yanabaki
Wela wela
Baby
Fun boys Watoto wa mwali Admin na wanawe big up large
Nakunywa pombe ni lewe sababu ni wewe si lewe
Watoto sharks Sharks na wanawe Papi chulo DJ Ray Wanangwa bulldozer legendary time
Ula ni juri
Wale chakafana
Najipa imani soke
Wako wapi?
Naogerea matope Wacha niji kokote Wacha niji okote Isoke, isoke na sitafika popote Bam Sunajua I lost I'm in so pain Your love na nipa addiction kama cocaine Nona kabisa umesha ni damage in my brain I'm so high captain Jump off the plane Meshindo kulala last night Kiangalia kitando used to play pillow fight Come back to me I'm not doing right Kiona mtu mzima nalia ujue vitu ziko tight
Ata hiwe mapenzi mekwisha Kumbuka kuna
Yote paka sasa. Walisema wezi tusubiria kwa maana twende njia moja. Leo tumeshika njia moja wametukimbia bwana.
Kweli share zetu.
I'm wondering.
Utakunga pombe utaboga wewe.
Watu bwana.
Aje. Awaje tupati waje. Alikawenza.
Unapiga pangango na kwenu.
Pati waje autosh. How my is. Autosh. How my is.
Wapete Nilikuambia sio watoto hata mamake natishia bana Kama na bisha Aposti babake kama kawaida
Teko mimi za hati si bad man Hakwa nivi
Gula mitoy
Gula umeumbu
Ye mwenye walikuwa nafunza kibao
Unanipandisha mori we Unaniacha oiwe Oiwe Anuna sita sita huku na jileta Misito sita sito kukumia paper Kweli share zetu zina noga isi Utakunga pumbu utaboga ule Alika wenzako waje
Wapisco
Pati waje
Salute for the max
Wenzako waje Ana waje tu pati waje Outosh
Boss
Omari
Boss lady
Outosh
YG
Omaris Outosh
Boss lady Wambia jizuye bana
Outosh Omaris Kiyunu eto taia Nikupo tom tom chap chata kila Apisi ke badan kila Bigwe mwenyo tamwaki Apto nebana nikirusha nungu kila mtu Oh 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 Kwenye sitata kwenye mare iyo Oh 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 Kwenye mitandao Kuteme na funga bao Alika wenza kwa waje Awaje tupati waje Alika wenza kwa waje Ana waje tupati waje How gosh How maiz How nice
Wewe chisa
Sezi ndo na nijua Niza kushika ndo nataka kukuti
Wanyambra city
Tutukunya ndogo
Wewe kode
Hili
Wadada
Mamorio Sikujua
Wewe makafeli
Ukipata shida wana kuchorea Uliambia wa
Kennedy Breeze Ish. Paper line
Taimi na kula maisha
Wanangu sana
Wewe sulinilenga
Breeze
Kupigia
Paper line
Dead
Wewe
Ala Umishikwa na mnisha
Vido Vido Team Jamaica
By the way niko free
Team Kisiki Gado Gado
Team
PC
Ala Umishiko na mnisha Atuna nitafuta Ala By the way niko free
Tiga Tiga
Time ya kondo sina Ulitha ninda chap
Wewe gisha
Nikipiga simu na cut
Tupac Team Jamaica
Then.
Vido Vido
Kie kwanza ongea na PA Weni zuzu nini? Uliambia watu unajua tanitafuta. Na hiyo kazi ni mimi nilikufunza.
Black Albino moja wale 001.
Jinga. Na uache kunita bro. You're just a friend I used to know. Sina time ya watu fake. Unaniboba the way unaza step. Ala, umeshikwa na amnesia. Ati se ukumbuki. By the way niko free. Time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na amnesia.
Wewe DJ Yedi.
Ati unanitafuta. Ala, by the way niko free. Time yako ndio sina. Siri zako ninazo. Misi kama wewe hizo nitakufa.
Here's another one.
Wewe usikia hii.
Meneza, inaonyesha vidudu kuminibeba. Wepunguza hamnazo. Hauna aibu tunakalika kwako.
Wewe tafadhali, wenye kibanda niche tunapungua sidi.
Anga simu, anaongea anapotaka. Sijamaliza dakika.
Wewe brown.
Tujaongea ya kashakata.
Waka sina so isi.
Mea nanirusha.
Brown.
Nani.
Rikuambia kitu.
Chata. Tuseme ya naringa. Kitu kibu.
Waka na so isi.
Mpata. Online.
Unapagawa na demo nye kilimo mesau kwa chine na mlima aso.
Zangu, faini, faini, haitiki, hata salamu ya.
Ya shulie.
Maini, ashapotea kwenye moyo wangu. Nanini, nanini, au nangangana semu siyo yangu. Kinacho ni umiza mazoea.
Wewe Edwin.
Na mwalo nipangu.
Kwa diche.
Lea natoka je. Mia menifunga kinywa, suwezi kuongea. Kumfokea, ataki nikosea, santa fanya. Mwacha siwezi, niwe ngangana.
Wana sema nini?
Baridi ya mapenzi, usi
kana. Fuata ndale kwa diyo.
Nyota mbala mwezi, sija unekana.
Dunga mawe, wana mga fai.
Choka majana.
Wale team said, chodari.
Hata kifuta picha nisaidi. Maneno matangu na yo mwandikia ya mwingi.
Wapi manga.
Tankifuta na.
Wewe wishi.
Bigi. Kasha nonyesha wazi singa mvuto anizimi.
We tafadhali tunapungua kwenye kibanda DJ tafadhali usiu.
Niumiza mazoea. Nime mzoea. Tamwalo nipa.
Teacher, teacher.
Ya natoka.
I miss you. Meni. Give me another one.
Suwezi kuongea. Kumpokea. Ataki nikosea santa fanya. Mwacha siwezi. Nime nganana. Bari bari bari.
Yeah. Wee tafadhali jama zangu. Tunachunge otenti sindiyo. Wee tafadhali. Tunachunge otenti. Inanguka bana usiyo. With the midterm super DJ Yedi is written and the case number 30. Case number 30. I'll see you. Dana Kajiji forget with the building. Hi, hi. Who's a natural one? What I need to lose for more, I'll see you. Move my pete. Fun boys.
Wanze kulala wewe, afu ndo lale mimi.
Why miss you my brother, fun boys.
Visi kusumbue, vijini visirani. Hata kiwoga na njaa. Wanze kula wewe.
Team Firewalk, wewe silver. Vibes ikatela.
Ukishiba wewe ndo furaha yangu mimi.
Wewe Milton.
Ya habibi natamani tuwe.
Vibes ikatela.
Kiruka mabawa ya gusana. Nikibidi penzi tuliwekeze kete kiuku.
Wewe Rizki, fika kwa DJ.
Azizi pamoja tusimame dede. Piga kwa piga situ ambatane. Tuwe kolinzi, penzili siwe lege lege. Aiwe, aipa. Labili nikumisi, nikutambi.
Mbozo, wala mandacho kwa nichi.
Baro, takupa na msima. Nitakupa karako, dale salama nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba.
Wewe gado, team kisiki. Wapi sosi.
Mama chonyo ni mimitu.
Jamaica ndogo, wanangu.
Mimitu, umepewa mgo.
Wewe vido.
Mitu, that's everything I do for you. Ya habibi, natamani tuendege. Tukiruka mabawa ya busane.
Kimchonga moja.
Wiki ziki tukiuku.
Wewe toshi.
Tone. La hazizi pamoja tusima bedede. Bide kwa bega situ ambata.
Wako loma.
Nizi kanzili siwa legi.
Wana mga faida.
Aipa. Wewe. Nakumisi. Nikutambi.
Nakumisi.
Damaris na kumisi. Ha
ha ha ha. Mina wewe, bebe ni na kumisi. Nikutame ya
ni. Rich Edwin, dete kitabu kwa di.
Wanikuruga na unajua. Ushani roga ni na uwa. Kwako zoba nshajifia.
Wewe rich kid, na Eddie, kwa di.
You
are. Now let me pee out you.
Wani changa nyaki chai.
Kram kuja.
Ulido beba. Inacheza mejana maina. Peni na gusa na data ni menata sito. Kenye wani panataka ni me.
Chidi. Chidi be. Wana si wana. Chapo.
Oh ma. Oh ma. Viva. Oh ma.
Wewe kaka bed.
Oh man.
Chidi.
Oh man.
Best.
Oh man. She teased me, oh my god. All my feelings tempted to touch. Kwako zoba nshajifia. Cheza rumba kwenye jua. Wani vuruga. Wani changanya kichaina. Uligo beba. Inacheza mejana maina. Penye nagusa na data ni menata sito. Kenye wani panataka ni mefika singa.
With a dedication to me, lovely my soul right now, see. Where we my petty? Where she? Kapara moya. Wale city boys, boys are kumita red, kumina tisa tunakua.
Kama, ninge pata nafasi ya kuchagua.
Kapecha,
yanzi,
wala mashuka.
Ninge kuchagua wewe.
Yani kesho za toon, tunakuja.
Sana, umepata nafasi ya kutanua. Kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart. I'm Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha anado. Like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roo. Many mother, unanipeleka anado. You're my pain killer paracetamol. Nakupenda mia more. I'm in love. 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 I'm in love.
I'm in love. Unaitwa na rock kwa DJ. Mke sekondongo pale pile. Timbo tiki. Piga plaza.
Kifika usiku anataka cha bye bye. Na amenipa question mark najiuliza why why. Hata umekikata anayowasha karabai.
Wanamuita Eddie the last born right on the bed.
Maka imete.
Tisha tisha.
Kea hapa.
Teacher
Anna. One or two, all the time my eyes on you. Many kamata, I'm at the same end on image.
Hey, Baba.
Every time, boy, think.
Hey, Marungu.
Anything I got to.
Obama Moja, pick a plaza.
What he give you my heart? Illuminati.
Pim Pesa, Big Naba.
Apple Sasa. Many chases, I don't know. Like a stupid, do we do it?
Vasarakwe.
Kusata mapigo kwenye roho.
Ready to mix. Boss Major, what is it? Sami Blacks, and a quit up a canasas.
I'm a Pazaki Daliki Moko. Then I'm a Sifia, and then a Lila Siku Pico.
Take a blast when I want papa. Vale, my brother. Rapika Java Poison Rapete Udo Wambi Aja Leo Fanboy Steve Beba you. Pick a pillow. Vala Panama Sipu. Panama City. Watoto naibu. Semekana tuoboleshe fani. Ta 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 ta. Inaitwa Komboa Upe Tana Ziani Radio Betty Vitu Machua
Nachonianze shingo ama mbavu kwa moyo wangu uko hapa 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 hapa
Parax Leba Hobi Bigada Wapi Baraida Ha ha, wale wale wambea walifanywa nini?
Wewe bila mie, mapenzi.
Wewe msiba ke, uliwapa jibu bana.
Tutachopanda, tutachovuna.
Rikani, utachimba shimo ama.
Milanda meroba, kichwa ni mangu, umenija.
Vati yang.
Nikilala, ninakuota.
DJ White.
Raka raka, tufanye taratibu.
Where did you go? You're a man. Ta ta ta. Another one. Tip Dungamawe. Tana Ziani. Come on, Amela.
Achawaseme, achawaseme. Akumeni madawala. Ringa watetemeshe.
Kukese kwa nangwa pale vile msabarauni. Siti mavelas.
Mimi epusha upweke.
Wapi Mandela.
Eka achawa kereke. Umendo chana na mindo pete.
Ricard.
Aya.
Twede nalo.
Chipende keze.
kwenye mapenzi ni cheze zeze cheze zege
kwenye cheze
ni posti wa mjua baby
mbore mende paka na sasa
kwa mutima kwenye mama baby mutima
DJ Eddie, the last boy. Tanya Siani. We should rest in peace, prayers and you. Fun boys. Wapinini. Team Duga Maui, Commander Vuela, and I was saluted for the maximum. Where he knows, big up last. Yeah, come on, DJ. DJ Yeri. DJ Yeri, who never saw it.
My darling.
DJ Yeri, Panda, go that tena. Yeah, you need a chari. Kama kushika njia moja na mdudu alafu akukimbie mbeleni. Whoa, you need a chari. Kama kushika njia moja na mdudu alafu mbeleni akukimbie bana. Wachoneza
Samini umenikubali Shuka sukari Wangu mimi Mtoto ulipo fisikali Yaki mundio Tosha data nawe Yaki mundio Chakwisha kwa kowe Yaki mundio Sijwe zibi
Oleja chiko kuja kwa di chute fathari
Bila alai Kuna filu meni bamba mbaya Na kukupenda sito choka story time
Wale mafuwe ni social nation
Haya wache wazidi
Wapi walo nangwa kwa nangwa Paka na sasa kapa lero maji
Walo wachwe Kisha penda waga siezi
Kasha ulo Wapi kachoni
Ya kupaka Wana ukupata wapige
Wala mnarani Poprasa
Walo wachwe Kisha penda waga siezi kuwache Kifungie ndani tule vya kupaka Wana ukupata wapige
Wala chilulu tatana Bika plaza
Soko Haupo tena soko Soko Haupo tena soko
Chapos Kalo leni
Soko Soko
You set the building guys
Soko
Papa Precious
Soko Wambie haupo tena Soko Soko Soko
Papa T YG Team Lagos
Hey
Papa T
Paka La mwagika na manish
Wazarakwe Poski para
Kila emoji Drive me crazy You're the river to my heart
Sinya mina mina
By now Mina you shut and pour I'm the chief with the real love Na seti na chocha
Wabi bravo The real love Bravo mkurudu
Agatukwa TV And with
you Weu sinesha Mapenzi 003
You love mapenzi unanipa ya overseas Na nishapata sababu ya inu nyimbo Fikia shoga zako lodani utapaki single Na najua inawakera kiwa ruko nye shingo Na wampio na feli diwani ya mepata jimbo Kampuni pata mwenye kiti Soki vipi ni kuchiti fisikali Yani ato kisimama kafiti Kambali na mafisi na mbazao zidiliti Mbio huko kongoea huko tena marikiti
Soko, soko, haupo tena soko, soko Haupo tena soko, soko Haupo tena soko, soko
Usi sahau
Soko
Kami weekend Dania Safina Patam Na Maluani Katari Tunakuja We call it to Somebody say what you Alafu wow
Yeah.
Hala tsongbela.
Oh.
Wow. Oh,
yeah.
Una pika panganga na una ta kwenu bana.
Why we party? You don't know.
Eh?
Leti nini? Pale manyani walifanya nini? Walisaa mtoto.
I wanna see you do the real.
Mtoto mwenye mlemavu alafu wakamuua bana.
Oh, oh, I wanna see you do the real.
Pale manyani oh. Walisaa mtoto mlemavu alafu wakamuua bana.
Rewind. Oh, oh, oh.
Undaweza weta makadi.
Rewind. Poko niki so, mimi niko ligi solo. Napiga maba, wenyewe wameni follow.
Wapi kunyezi, my G.
Kwa mimi sa HC, yeah, yeah.
Yeti, wakitoa tunatia, sindio? Wakitoa
do the dirty dance.
Wakitoa tunatia.
Party is for everybody.
Yeti, yeah. Sijui mimi na Japembo, sijui na enda bongo. Yuko wapi? Yeah. Oh, sijui nanda bembo, sijui nanda bongo, yuko wapi? Wasuja. Wow.
Yeah.
Yoni mkata sasa.
Oh.
Hula tachiri ya sokope wale watengwa.
Ha-hai.
Wachanesha.
Why we party.
Salimia father pingu.
No.
Wewe say wewe.
Yeah. Yeah.
Mr. DJ do the rewind.
Oh, oh, oh.
I wanna see you do the rewind.
Oh, oh, oh.
Kila mtu ya me mind.
Oh, oh, oh.
I wanna see you do the rewind.
Oh, oh.
Mr. DJ do the rewind. Kila mtu ya me mind.
Oh, oh, oh.
I wanna see you do the rewind.
Wala majajani.
Poko niki so.
Wapi tarara.
Napiga maba.
DJ Yedi.
Kwa mimi Mr. Happy C.
Yeah, yeah,
yeah, yeah. Mwina nyivuwe. Forever. Much love to you.
Goda. Alafu wo. Alafu wo. Baby trende yauti leo. Kila siku maneno maneno. Namarisi kadi yauti leo. Wewe chuma waje wewe. Salimia Modesta bana. Ila wikauti chuyedi. Chako na muta kogoro, sidiyo? Londa ile siku chako na muta kogoro. Somebody sema yo! Yo! Haaland! Haaland! Hey!
Oh,
na na! Yeah.
Oh, na na!
Oh,
ha, ha.
Oh, yeah,
na na!
Wale wa Delta, Delta State. Watoto naibu, wapi mapete.
I wanna see you do the rewind. Kila mtu ya mema.
Boski para.
Rewind. Mr. DJ do the rewind. I wanna see you do the rewind. Kila mtu ya mema. I wanna see you do the rewind.
Wewe popo.
Mini koligi solo.
Wapi sagoda.
Winye wa mini follow.
Salute for the maximum.
See ya, yeah. Call me Mr. HC, yeah, yeah.
Wale wa Delta, Fabinho.
Much love to you, I say forever. Do the dirty dance, shake your body. What we party, is for everybody. Be at your party, party. Party in me, walk on a day. Mr. DJ, do the replay.
Yeti.
I wanna see you do the replay.
Yeti.
Mcc
guys, do they dance? Ula jwane nini? Hii ni hatari kama kushika jamoja na mdudu. Sindio? Hii ni hatari kama kushika jamoja na mdudu alafu akukimbia mbeleni bwana, sindio? Sema disema una mwazo wewe. Eh, waambie leo amepotana na mganga bwana. Panda panda panda.
Leo mpaka.
Wow.
Nampaka chini.
Ukitoa.
Mr. DJ ame blow.
Ukitoa tunatia, sindio?
Oh, Starboy tangu badaga. Kabla hata ya kina gugaga.
Wakitoa.
Kina gubaga.
Wakitoa.
Pema zaga zaga.
Wawe.
See you push a hands up. Na kama ni bout to shitting up. Hebu chesa ukiringa. Kama zawani ni kupedinga.
Wala watu dali, raha boys.
I wanna see you do the reach.
Salute for the maximum.
Them sexy guys do the dance. I wanna see you baby dance.
Wazaragwe.
Mr. DJ do the rewind.
Rewind.
I wanna see you do the rewind.
We muhuni na kwa bedi unakunguni.
I wanna see you do the rewind.
We muhuni na kwa bedi unakunguni. Takuchana siku kuche pako nifungie ngumi.
Kila mtu ni amema. I wanna see you do the rewind.
Who's this a house? Xmas Bash. Nani akwa lego. Goda 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 goda. Yo, yo. Alafu wewe. Alafu wewe. Alafu wewe. Yuko wapi? Yuko wapi? Sema panda 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 panda. Nipao mabao wewe. Pao kwa wewe. Nireta ma generator. Alafu wewe.
Tufika mbali
promoter level tunakuja Xmas Bazaar
tutukasali Mungu wetu ye halali
wale sema wakasema
Mungu wetu
anapanga wale sema wakasema
ngoma zetu
ziko hapa la hapa ni wapi hapa ni wapi hapa ni wapi yo sema mwalimu sema mwalimu 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 yo! We shall rest in peace, pray over us, and you.
Sema tutufika mbali.
Uzimu.
Paka na ajali. Tukapiga goti tukasali.
Wapisa go, team kulanga.
Tuwacheni kama tulivo. Mungu wetu hana likizo.
Wapisa pata.
Kusikika kwa radio.
Delta State.
Kumyani stereo. Walisema hey, wakasema ho. Anaipanga ni mola. Walisema hey, wakasema ho. Mibado nasonga.
Yeah. Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Wakitoa. Wakitoa. Wakitoa tunatia sindio? Eh, panda 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 damaris. Wewe. Wale tipchuga riverator.
Walisema tutufika mbali. Wakaomba mpaka na ajali. Tukapiga goti tukasali. Mungu wetu ye halali. Tuwacheni kama tulivo. Mungu wetu
hana likizo.
Tunaspin na kusikika kwa radio. Ngoma zetu zina boom yani stereo.
Walisema wakasema
anaipanga ni mola.
Walisema wakasema
mimi bado nasonga.
Anasonga ela. Anasonga ela. Ala somba ela. Wow.
Abaniwa, abaniwa.
Hepsi feso.
Abaniwa.
Sema kitu.
Abaniwa, abaniwa, abaniwa.
Wamemchokoza.
Palma African Palma Palma African Palma Palma African Wanakusemenio Wanakusemenio Wanafuwa Wanafuwa with a meta
Kiungana Wakiungana Wakiungana Kubali wakata wameungama wameungama wameungama
Wena marishi
Wamemchokoza bea
Akitembea simi choki kumlupu Ile shepu wamelijazia supu Mtoto vumbo yani yuko
Oshetana kipanda Oshetana kipanda Oshetana kipanda paka shati nafua Sinio Wanagusemeni sana tu
Ni mkali Moto kote mbali
Wanalipenda nampenda yendo njia kuko Taki mwingine mimi serikali kuko Kwa magari tuene hata kwa miku Kwa nini valentani siku zote siku ku
Tuniri tuone
Cho Akile mbuwa jicho
Tuende basi
post.
Kuna mahali na faa kwa na nalisai Wapala masote ya wanitaki Piki piki na biozede kawa taki Kawa unitambui sikutambui Sikutambui chumwa wanje Sikutambui bana
Wame mchokosa bea
Akitembea si mchoki kumluku Ile shepu wamelijezi ya suku Mtoto bumbo ya ni yuko
tibakotu
Wanapendeza hata kwa nguvu ya bumbo
Haise We mkali
Moto kutemba
Washo
Haise ni mkali Moto kutemba
Analipenda na mpende Ndo njia kuko Taki mwingine mimi serikali kuko Kupendi magari tuni hata kwa miku Wani ni valentani siku zote siku ku
Mchoto jicho Akilembu jicho Mtoto pimples, ana hata pimples Mtoto jicho, jicho Mtoto dimples, ana hata pimples
Tunafanya nini? Tore, kata usine doka Kwa sauti, tuende basi Nipe mkono, nipe mkono Tunaweka shida chini tuzuba mikono juu Ba, 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 ba Tunaweka shida chini tuzuba mikono juu Tunaweka shida chini tuzuba mikono juu Tunaweka shida chini tuzuba mikono juu Walanguwe Wazo Anacho, anacho Anacho, anacho Anacho, anacho
Wamemchokoza bea
Akitembea si mchoki kumluku Ile shepu wamelijezi ya suku Mtoto bumbo ya ni yuku Wanapendeza hata kwa nguvu ya bumbo Haise ni mkali
Unasemaje
Haise ni mkali Moto kutemba
Picha
Nampenda yendo njia kuku Ataki mkine mindu serikali kuku Wapendi magari tuene hata kwa miku Yani ni valentani siku zote siku kuku
Mtoto jicho Kilembu wa jicho Mtoto dimples Ana hata pimples Mtoto jicho Kilembu wa jicho
Gali dona leo anipe na mbele Mtoto fundi yani ni machepele
Ana kishundo, ana kimbunga Mchawi pesa, mchawi mpunga Mikwake tega zungula unga Kwa kena tubo tena nafunga
Nimsela
Nimsela wa zamani. Nimsela wa zamani. Nimsela wa zamani.
Wananiita mzee, mzee kanisani mzee wa ibada. Waga sinaga mashaimada vimada. Wananijua misina iana. Na nikisha zipata wasijifungi. Mlevi natembeza tungi. Sipaka jivumbi. Wananijua wakina flola mvungi. Nikisha simama sinaga story. Situli zibori nyama nyingi jimwagaga mtori. Bila mpila nyavuni
wale wa delta
nisha mori na kumbatia mpaka midori. Kipara nisha kinyori ya kiduku.
Wacha neha nichire.
Staki mkongo nisha kunywa lika susu.
Hey, alika susu. Nasikia ra. Napenda ra. Nasikia ra. Napenda ra.
Wenye kibanda nisho tunapungua tafadhali.
Napenda ra.
Wenye kibanda nicho tupungue tu hicho.
Napenda ra.
Ya 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 takome takome aga
propaganda show.
Wagi no 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 ni daga boss. Boss kama boss ni kiti mbatu anami analo apatos. Meza zote na jaza mizenga minda mdos. Alami nava prazo ni kiki mwani. Mi nava pena raz. Bani kama ni kiti nvanto mi aro. Ozi ni ulizange jiwe yu mare mi uwa mpango wako ozi na. Navo bena ramba kana tu basidi lavu muda wa kulea zina. Atumia pesa nizo wezi na muda wa kuweka ukijalisa pokeo zindai. Wakutwa mitongo Mr. Pom ratiba. Navo bena ramba kama chozi na robo. Kipara nisha kinyori ya kiduku.
Ah, kiduku.
Staki mkongo nisha kunywa lika susu.
Hey, alika susu. Nasikia la. Napenda la.
Yote pakata sasa.
Madiko diko.
Cheza kwa hisia usikope kitu.
Kumekucha na mchumba wangu ubavuna. Leo nimedunda naye.
Boss meja.
Kichanganya.
Kuja kwa Sami Plan Shulia City.
Nimepanda ama bado. Kama vipi piga ado ado. Oh, zimeshika ama bado. Kama vipi piga ado ado. Amsha popo, hapo lipo. Amsha popo, tujidai. Amsha popo.
Haka na sasa.
Amsha popo. Rufunai. Amsha popo. Apo lipo. Amsha popo.
Location 58.
Apo lipo.
Wala kile viki wandani sita building. Wapi wale Roma City.
Wote wana nyapia. Sekta zote watu wametupia. Hakuna kuremba jiachie. Wanapiga chafya kama kumcha kinte. Ama huna mpango. Nitavute. Washa shisha. Tukavute. Panda ama yeah. Bado kama vipi piga ado ado.
Dani asiani kombo wa ufe.
Bado kama vipi piga ado.
Ha hai.
Amsha popo. Kama vipi.
Zita boni. Kwa DJ.
Amsha popo. N-A-S-S.
Amsha popo.
Wapama kamara.
Amsha popo. Hey, I'm Blanc on the gate.
Amsha popo.
Tumekukata.
Tumekukata. Tumekukata.
Tumekukata.
Tumekukata. Tumekukata. Tumekukata. Ta, alafu wewe.
N-A-S-S. Wapwa makabara.
A.M. Blanc on the
beat. Team Takers.
Wala mafuani wabwenye nyalisi.
Tumekukataa
fan boys,
leo tumekukataa. Tushamalizaga wino na mate.
Ha ha.
Sisi wachache kakubonga tapo.
Sitaponi kwadishi.
Mindi ni fat, wana tunapigana na nja. Wona kazi ya kuchambana kwa mta. Kidume ila wame kuchoko na poka. Unavyochoma masera ka unatumia mka. Kutwa ya nakutoka kama mwana muziki.
Wale wateso
weka tuka force na jiki. Rusha chomeka tuka force na mi
Rama DC, yes at the building.
Wiji sasa na kukemea na mafuta mwamposa, yeah. Utachange gear na umbea utaukosa. Unakinukisha tuka wano naondo.
Wapi wala Jackson, Kirisha, Kipison, Prega.
Toka tumekukata. Kwanzia leo tumekukata. Eh, tumekukata. Kwanzia leo tumekukata. 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 Kwanzia leo tumekukata. 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 Kwanzia leo tumekukata. Sema nini we mwane tumeshindikana. Yani kila chochwe mwanangu unajulikana. Zweza nje za ndani unazikusanya. Sasa juu ikawa zazo wanapenda unachokifanya. Huto tusumbua tumesha kujua. Bea mdomo na pua wakisha kununua.
Yes.
Kutwa rangi za mademu na jichubua. Na utulika umeboost na madawa. Sekunde mbili kina kusimama kama kawa. Tusha pigana sina we.
Yani kijiji kanya, kijiji kimoya peke.
Mea na mafuta mwamposa.
Ziani
gia na umbea utaukosa. Unakinukisha tukwa wano naondoka. Tutakusafirisha kukuziko lipotoka. Tumekukata. Kwanzia leo tumekukata. Hey.
Tulimukata.
Kwanzia leo
tulimukata.
Yo.
Ha ha.
Tumekukata. Mamalu. Tumekukata. Nikona CJ. Tumekukata. CJ Red
Bull. DJ Yedi, here we go.
Wanaziba ziba jianga.
Kolo chumi 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 kolo chumi. Haribika sema yo. Wala ziba ziba jia o. Hawata ketezo bite. Wala ziba ziba jia. Wala fuwa we.
Mama la. Wacha watu wake.
Yo. Lil Im.
Yini ya tari.
Yo.
Chia hii. Hili goma la masela la machize. Hili goma la masela la machize. Kama vipi hebu cheza paka upaka atwe. Uwe.
Mama la.
Aha.
Wacha moto wake.
Yo.
Yani chezo kichoko upaka atwe usio.
Yo. Sweet me. Mama la.
Yini ya tari.
Makmadu. Yo. Niko na CJ.
Wale wa Delta. Delta State. Fan boys, wala Panama, Panama City.
Wana ziba ziba jia.
Kina nani? Wana ziba ziba jia. Goda 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 goda. DJ Yedi.
Mama
loud. Wana ziba ziba.
Yo, Lil Ibra.
Hawataki situpite. Wana ziba ziba jia. Hawataki situpite.
Wana ziba ziba jia.
Panda 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 panda. Damaris.
Wana ziba ziba jia. Hawataki situpite.
Wana shabana situpita. Wana punja mita jenga na mita jenga jina. Hirwe gino nipeshima. Siko juu siko chini. Niko katia wow. I like the way guys say oh madu wow. Soja kwangu iko juu so mina.
Wala mshomoroni.
Kwa siki.
Unafika pale kwa tetu unazungukia prayo kwa mara mwisho.
Hey,
wale wa 001 bwana si ndio? Inasemekana tufike pale kwenye ile tent ya mwili. Tumzungukie prayo bwana, anasemekana yuko peke yake bwana. Wale wa 001 please. Take note si ndio? Hey, if you don't learn you cannot understand. Darasa la tatu yani CBC tu.
On the microphones, I am Sweet Pea. I feel like a flow like Mama Lau. Be on the flow, see the show. The kuja namna hii, kama Eli Yoris, ama EVE. Zikisha kwa tashala, napanga kunuwa hama. Ningoe nanga, kali Mama Lau. Bado niko imara, kama Mama Rara. Wanasema, leo watani.
wale timbobu wapi mchoka.
Hawataki situpite, wanaziba ziba njia.
Hawataki situpite,
wanaziba ziba njia. Hawataki
situpite, wanaziba ziba njia.
Somebody say my yo, yo, come on, some dude to live. Namarisi out, leo. Namarisi out, leo. Kila siku maneno maneno. Yo.
Ibona inakuaje tete mshikaji wangu?
Poa sana kidi, zinakuaje?
Ibona poa, tunaishia leo.
Kama kaos, unajua tena.
Chukua mtoto wako basi tuseme.
Baby twende out leo.
What's your shy?
Kila siku maneno maneno. Baby twende out leo. Kila siku maneno maneno. La la la. Baby twende out leo. Kila siku maneno maneno.
Mala masela na masistadu.
Toje rushe.
Mala masela.
Wala zero zero one.
Tuna pare man.
Wapi madi, wapi swata.
Bendo di bende.
My Jesus.
Zika, sote tunajirusha.
Kwanza nipige nambadi, kama jite wamefik.
West side.
Tuwanatoka mbadi, mpango nip.
Wala mabweni.
Tuenze tumide shafika, tusichelewe.
Swere laka, chikoyo koyo, tana nyumba.
Shafika, tuna mwagika ile noma.
Kana watu wana mwagika, achonde, chonde.
Kiki wachilie, kile juu jirushe.
Don't you hushu.
Kile juu jirushe.
Salute for the maximum.
Mr. Sida get.
Kila siku maneno maneno.
Bagi magie chat.
Kuna
mana tipsi.
Ready.
Mr. Seed again.
Moti. Moti. Alafu wewe.
Jo kuna kiaroma kina kam toka inside and venyeni.
Soma chi 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 chi.
Mana, mana.
Mugundu baba.
Magi magi chaki.
Panama City.
Namana tipsy.
Wabi pasha.
Mr. Seed again.
Father Petu. Kambino, hustle sa juga. Wasuna, babu kale.
Nakam toka inside and venye nimekisoma kina kandiki delicious. Kwele imejana, imelisho kitingizo. Inatingika, tingika, diva sini.
Not malhusu.
Badilika mamna kuja.
Wala mavweni, he's at the building.
Mimi ndo your big man. Wepiga smile, mindo talibia picha. Nadina, nadima laika, nadilia di. Yamana tipsi.
Yeni malaika, 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 yeah.
Malaika, 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 eh. Namarisi, namarisi, namarisi. Namarisi, namarisi.
Malaika, nasema diva, nataka dina. Anataka dina.
Wajoneza.
Nikupeleke dina. Nikubless na dina. Nasema diva, nataka dina. Anataka dina.
Wuzu. Wala mabweni, west side.
Nimekudigi, unakafiti. Na nina thinki, nikupeleke ukakule fishi. Misi mtriki, na sinanga kiki. Siwezi kuchiti, majuwe ni penki.
Baby girl alone, I'm stuck at home. Ni ko perform, ni ko Madonna, na choma dom like never before. Ni na born, ni kizi madanga zote tu balon. Juma zain is a nice, ni kipata wakupa. Na kuna kwela, nataka tuende dina. Jina ni Mona Lisa, na metoka umoina. Machaji wanapita wakili ya shiza kila. Na mimi na jibaba, ni kitoka na madiva. Magi magi.
Nasema diva, nataka dina. Anataka dina. Kati kam, ni kupeleke dina.
Dirty, dirty nini, hold up a time.
Stop.
She mina mina mino malafi dafi Basara kwe Yeah Wowe Zanga pi zasita
Ni wangu huyu mama nimempatia
Ha ha Wala pama Wale wa mwele Pika plasha
Sambade Mwambie Bingu zake na mpenda wala Nampenda sana jinsi alivyo Nampenda sana jinsi alivyo
Ready
Nampenda sana
jinsi alivyo Nampenda dama vile jinsi alivyo
Nampenda sana jinsi alivyo Nampenda jinsi alivyo Nampenda sana jinsi alivyo Nitafanya
Wahendase, Ready? Hallelujah. West boys, big up large. What bit him where you put? Wale wabodoi. Lost boys, wale wasiani. Where are you?
Got my
song for me,
Santi
Mas. Where
were you got my song for me. For me, Santi, my son, so see. Could come in my phone, so see. Oh, Zambe, Marida, Zambe, Zibo, Yoga, Marida, me, Embus is their cabia, Embus is their cabia, me, I do a yes, Oza, I do a yes, Oza, Shura, when I'm Santa, you put the fan across the table, oh, Zambe, beginner, oh, Zambe, beginner.
Paratsleba Rumi Mganda Pana Nyumba Pan Reba Pana Boy Really We come at you Police again. Aha. Wap your summer, Pilade. Team Rungu.
Then I got my son, Sassy. Oh, for me, Tabo, for me, Santi, my son, Sassy.
Vulagos, when I want it,
Marida, was under the zip of your Marida, me, and was his cabia, and was his
one. Look at this, you are doing
yes, Oza.
What was your say? You cook, tell ya
when I'm something got killed. You put
Pana boy,
Oza,
what we got?
Oza, baby, beginner, Oza, baby, beginner, Oza, Oza.
Walangu, wale chendari, wale mapose
Gambandi mutonde kanze tonyambula Ozinangu mwelo womara kweku vya vya kunu
Wanangu nini wanangu Tufanya isima hapa kwa dishe bwana, sawa Sote ni wamoja tukule yaga kwa imani Wanangu wa siandi, sawa Pick up line
Oza ambe Ina misante na mechanja mina Kaku
kakuna na migaza misana bonya ina misante na mechancha mena kakuna na migaza misana bonya
kana koma sonses ofo mi tabu fo mi sati masonses kugame mafonses o zambe gena o zambe bambi gena o zambe
alafu wanangu kwenye kibanda adisha tupungue bana
o zambe gena o zambe
Mefika ile siku ya kukubali mimi chita Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku kama kawa ni mafo
Tisha
ee
Tisha ee
Kasa ve
Tisha
Mifaneza pi
Tisha
Nimba ndoni su
Tena na tena Ulagosi Rada ni gari Nikumu kukwelewa Vado wapema
Leo ni Jumamosi Sani saa sita Mefika ile siku ya kukubali mini chita
Mepsi piesi
Kindukulu na shuku mausiku
Mepsi piesi
Sema form zitajipa sema wapi
We ni mtoto utakubali kuwa mtoto wama utasema aje leo
Nisunde shada shida nikifika saki mtu anambia nitembe jaba niko na ubad na ugeto babi unanitatiza Mesha sema zimpaka zimpaka zimpaka
Fada
Nini pati sija kuja wii
Vewe DJ
Kamkoba kaupiga ti Nandi
Chupa DJ Yedi Mpejibu
Shorts 1, 2, uneza penda kujimarinate
Vaha P Pekat Vewe Junior P Vanda Misa Vaha Pekat Pekat Pekat
Yo ni Jumamosi Sani saa sita Mefika ile siku ya kukubali mini chita
Vexos
Dukulu na shuku mausiku
Vexos
Pomzi tajipa sema wapi kuna shika kasa vera
Waka 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 waka
Tembe jaba niko na ubad na ugeto babi unanitatiza Neza sema zimpaka zimpaka zi
Zi
Yo ni pati sija kuja wii
Zi
Kamkoba kaupiga ti
Zi
Nandi
Zi
Take it
Zi
Participate kami bado si participate Shorts 1, 2, uneza penda kujimarinate Sabi girl, nati girl, pana kujivalidate Super pana choma bet We uko sawa, maintain
Veneja chico
We, ivo ivo
Veni break dancer, chico
Slewe sana, ivo ivo We, ivo
ivo Baya,
Slewe sana
What is it?
Ivo ivo Uschome sana, ivo 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 Usonge sana
Anguka nayo
Yo position Yondo tempo Yondo Ivo ivo Wae usi overdo Maintain suta nivunja mgu Poa ni aggressive analeta mafujo Na naimaza kwa nivita vyo na umiza burungu Ibu Moshi mbili kuwe mpole Leo tuna stone kama ndama noza comrade Kama bado chana nayo
Fanboys
Maintain
Birungi mishisha Ibat Yaha Vewe Palbo DJ Yeri Kukupena kusoma lakini ulecha university
Mefika ile siku ya kukubali mimi chita Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku Kama kawa ni maform zitajipa Sema wapi kuna shika kasa vera ama kuivaneza Piga zangu timba ndo nisunde shada shida Pika saki mtu anambia nitembe jaba niko na ubad Na ugeto babi unanitatiza Neza sema zimpaka zimpaka zi
Vewe Beresha
Unipati sija kuja wii
Zi
Kamkoba kaupiga ti
Zi
Nandi Take it Participate kami bado si participate Shorts 1, 2, uneza penda kujimarinate Sabi girl, nati girl, pana kujivalidate Super pana choma bet We uko sawa, maintain Ivo ivo We, ivo ivo
Pimarungu, kolemi sarashi
Ivo ivo
Pimarungu, vabi njini
We, ivo ivo
Diche yedi, diche yedi, diche yedi, diche yedi
Ya kana hapa na kuza kudimleta leta ufala pota kula maviting neza dhani tumemona kumbe joni taxi nati upeporun
peka ya yeah. Bad boys tena sema, tena sema, tena weka shina chini, tarusha mikono juu, pa, pa, pa. Wale wa Delta, piga vilaja.
Kujia kana hapa na kuza kudim leta leta ufala pota kula maviting neza dhani tumebona kumbe joni taxi nati upepo runda upepo nia hapo nasikia nisikile uu stingoni skubidu zako zikianza kushuka zinapandisha juu biga biga kale kamu mkuja mkufu ati naiku kupamba goza tena toka hapo nasikia nisikile uu stingoni skubidu zako zikianza kushuka zinapandisha juu biga biga kale kamu mkuja mkufu ati naiku kupamba goza tena toka juu hapo nasikia nisikile uu alute na tonesha turushe migu vile vile zimetura
hoda mitai
ati usteam steam skipata
wala mafuwe
moves epe kaleka so tukolo
sebaba
fure naifanya leo siya tungoja gyate shoke na naiki kubamba mbia selecta jo agode na kaki kubamba tupaluga tupaluga so siule tepa za kutim tim 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 washaki
tep fujo fujo fujo, fujo man
ching 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 ching
wala mafuwe ni salute for the maxima
chapo nasikia nisikele u stingo ni skubidu zako zikianza kushuka zinapandisha jo piga piga kaleka muhumu kuja mkufu ati naiki kubamba
kwa sharakwe malafi tavi
stingo ni skubidu
watoto naibu
kushuka zinapandisha jo piga piga kaleka move mkuja mkufu ati naiki kubamba gonda tena toka juu ati ati tinga linga ling like a boss na ring hapa kwinza gindani get past
kitale
hakuwezi bamba bila bila 4-3 doba doba nza kipapa siwezi kosa kama hapa kaliki tuko mastemu walai na tujifichi tunafanya ngavulai tumepandisi
wewe kitale umetelema
jutuko jutuko tuko juu ya kana hapa na kuza kudim leta leta ufala pauta kula maviding neza dhani tumepona
wasarako
zinati upepo runda upepo nia
wambia kwa naibu wadudu hawali spray wanakula spanka
kushuka zinapandisha juu piga piga kale kamu mkuja mkufu ati naiki kubonga tena toka hapo nasikia nisikile u kianza kukazi na isha juu ya piga move mugu jamo kumfu ati naiki kubamba tena toka juu
yoti yoti nini yoti mbaka na sasa wapi Romeo inside the building Bola mlaleo
Angia ni kuplas
Big name team Salute for the maximum
Aguka nao itabaki
Goda 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 Aguka nao Whoop Ben Suda Na wanawe Team Tab Empire Salute
Atoshaskia kikingia ni kuplas Kuko nga vibe unachukua madam so Anguka nao itabaki meflow na vibe Anguka nao koko single for now Mdagi mdagi sinteja patikani Adi late night sa sita ndo tani wai Nikupin location ankofana na hii Sukate call niko chomba ya G Mina juwa utakuwa mpiris Acha ni kushow kwanza form ya didon Nisha shika mpua na donde chini kwa chini Akiwa adi na mini Setu nasikiza shin city tunafi
Yote baka na sasa
Na video na upo ispale enzi
Yani ato kitumo ukifika hapo na baki kuwa wetu sindio
Anguka na
Hato kitumo na oma tumbiri lakini ukifika hapa bado tabaki kuwa wetu bana
Tu alafu click Uliza pesa alafu one leg Anguka na One leg Anguka na
Hii Hulagu usha
Anguka na
Yanchale nisidu jinga na mpacheo
Kona ni ukata Anguka nayo kona pati na magwash Anguka nayo round 2 kwa ibash Anguka nayo ati Anguka nayo ati Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo ati
Yeti Anguka nayo
Ati Anguka nayo Na katika msupa we banjuka Cheza chini kukundezo matuta
Regada
Pigalusha itika Ndagi mdagi matisha
Wesha niongee kitu bana
Ama darling Tambu serikali Tuni serikali
Wote ni wanangu kwa nini mgombanie
Flow mshati Ki
Wote ni wanangu kwa nini mgombanie Shida ni nini
Kimi Ti
Hebu nambie
Kia Beba
Wananita DJ N MC DJ
Anguka nayo
Wambia lianza Zalemandi bana Sindio
Nayo Anguka nayo Anguka nayo Mtupa me
Lianza Zalemandi Kashagwa
Kama ukona ni ukata
Kama mwanangu, kama dawa.
Anguka na yora unchuku wa hii bastardi. Anguka na
DJ N. Alafu DJ, acha nikwambie kitu. Kugombana na naibu ni kama laana ya mama bana, si ndio? Waka na sasa, DJ.
Wote msijifanya right now.
Yaani kugombana na naibu.
Baba ya kiskuti love it.
Ni kama laana ya mama.
Yeah,
let's do it. Vita kuisha paka kotini, si ndio?
Thank you for the fiddy blessing in a bad dance with
Wall of AR
Tangali balance with him
Palalu Sangari Pana Yuba
Pani Penda Naku Penda Kupi Penda 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 Just on the beat
Break a blast Pick a blast
Maxi or Laxi Motivation ni waka waku like na smile
Kakadeli Pale Pile Kakodeli Jesus Rock
Demona ni pinda wana disi fine attack Kasabu West Monang Step in the club Kukat DJ wala Sangri pati mazi wajo Mapusi ni na deni ya umi na mani sa Na dai Mapusi ni na deni ya umi na mani sa Hey na dai
Ready to mix Ready to mix DJ Ed Go to the day MC DJ
Ati dance kudunje ni dance ma Dance kishika unazungusha Right to the left unazungushia
Brown Kabishera Hika kwa DJ
Kudunje ni dance ma juu Dance kishika
Waka pobe kubani mikono juu Sema sana tu Hedi chepulo matur Hini wende wanangwa pale vile chepos Kalole ni sinia katali Big applause Kijiji kimoja peke Wali obet Zeke Tisa tisa
Ati dance kudunje ni dance ma Dance kishika
Sini ya meno meno Big applause Pazarakwe
Ini dance ya ma Chagi Ati dance kudunje ni dance ma Dance kishika
Mino mino
Tamku Right to the left Kono zungushi ya juu
Wabia gashagwa mindo babake
Maju Ati dance kudunje ni dance ma Dance kishika Unazungushi ya mku
Laguzi
To the left
Wanaju umetoka wapi leo
Dance ma Ini dance ma
Pale delta hey. Chama ya wajasha
Mani msupa libambi
Boko juniors
Mali na hanga majika Ni form tuna kill Kini doba sa
Tisha 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 ed
Erim kishika mad mimzi Kolabu siyo free Tukipopo na breeze Wanakwanga wameti
Watuza sero
Ii wanakwanga wameti
Kukuteja Ii Tewadawe
Daily insta snapchat
Ta ta ta
Tisha Chuu kuna time nili dead pin sisters Wanafanana lakini misi dati Vlog kiyo matu ningu mkuoto
Tisha Wama Tena na tena Wanangwa chapos Kalo lady Fatiagi Bob Junior Wacha tumsalimie bosi bana Boss Mori inakwendea Swipe boy wapika tanga
Dance kishika
Moral team tana nyumba
Left kono zungushia Ini dance ya ma
Team mapesa
Ati dance ya kudu
Big number
Juu Dance kishika unazungusha mgu Right to the left Sama juu njo ni dance majuu. Chika unazungusha mguu right to the left. Juu ni dance majuu.
Romeo moja pale mla leo.
Hey.
Walio beti.
Mani msopa libambika nikisema ye ni mali na hanga majika ni form tuna kill. Kini doba safina ni genge imeti. Mingine real kishika mic mimzi.
Sijasikia. Kwenu mefanyaji.
Rizo na konga wameti wakitita wasani. Wanakonga wameti.
DJ Yedi.
Wasani.
Umepigaji ya
vio. Daily Insta Snapchat.
DJ Yedi.
Isha juu kuna time nili dead in sisters. Wanafana na laki.
Ipetano.
Ipla ukiwa mavitu ni ngumu kuwa tofautisha. Kote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisho kutumi wa mabu.
Wala.
Isha napigia Shakilo ati dance la lunjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungusha ya juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance ya kudunjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left
Fanboys. Mifedas
Skiza magi magi.
Pekas
Skiza magi magi.
Fanboys. Pekas Mifedas.
She want me near. She wants to investigate my inner. I hope I never fail, cause I'm intoxicated now.
Jabana Jodi Pekas Fanboys.
Jabana Jodi Ongeze ya mushi. Jabana Jodi. Jabana Jodi. Jabana Jodi Ongeze ya mushi.
She's never happy when we distant. She want my body this instant. She gon' be mad in the inside. If I never show, she never eat.
Breeze, breeze, my lovely brother, breeze.
Smoking, skanking. One naughty. Nataki poteza wakati. To be sincere, she said that she loves my vibe. She want me near, she wants to be my
senior.
I hope I never fail, cause I'm intoxicated. Jabana Njuti, Jabana Njuti, Jabana Njuti, ongeze ya mushi. Jabana Njuti, Jabana Njuti,
wenye amra suti, wewe konde, wewe kaleshi. Team Jamaica, Kazanuni, Vida Vida. Roll it from Kishiki, Robbie got no god in what I was in the building now. Roll the fireworks, vibes like a tail in what now.